ya na-ekwu mere ihe ọ na-eme dọkịta mmụọ onye ka ba nwanna anyị ji gbanwere onwe ya god father ndị igbo chairman chief executive more associates chairman 10 overseas companies director assurance bank plc onye ọma anyị ekele gị chief ifeanyị nwankwọ ugochi mere eze na arọ ndị zọkụ chairman aa8 london chief ifeanyị igbo akụ enwe ebe na arọ ndị zọkụ emudi 8 organization limited lagos emudi met transport and co commerce mtt abjan chief osi martins okere eke ọbata obie na arọ ndị nzọg ọkpụ aka izọg na ihe eme aka ji ọfọ agụ na-eche mba omeomekwa n'igbo land chairman osi martins transport and co limited chairman osi martins okere eke trading and commerce west africa limited chairman British Rover West Germany
Yeah.
ndo waja na gwaju na haje buana chefu ona na he buana ebu na nganga na para tege ku no ta ku nire oji nto ji ji sia yike kai mari be mburi mbo anu jere mmiri jamu eze his royal highness eze kosman ndu sika no jepi ike no reze he mi zogo awada na mochi amaze his royal highness eze professor ji onwa nko OOM Ezra has been one of our Wamora autonomous community. His Royal Highness Ezra Obion Hokeke Nanyerugo of our Arumuduru autonomous community. Chief Emma Bishop Okonkwo Ezra Odeni Bweze Nanyerude Ochina Wata Chairman Chief Oke Okereke Aba wadi kiz nandi zogo. Epe da sike na choko neze. Chairman Chief Executive. Carry Bridge, Nigeria Limited, Lagos. Chief George Mwade Wese. Ona pragu nyo bonono. Oke mwi zogo na jeme. Mwadi anabeka ayeke negi. Emmanuel Akwonyo Boja. Ayeke negi. Yesai enoma, mwacho mwe enoma, wada nuno mare nyonzo naya, disempa duru agunde wili. Mami yenye mena wigini, ekere mba na pomo kodeba, naba kutamo, oyiriro deje wubomo kodeba.
Yanu yene o wasilache,
kakuma na
jo wasilache,
I'm Thank you.
na-eme dọtọ mmụọ onye kaba nwa nna anyị gbanwere onwe ya godfada ndị igbo chairman chief executive more associate chairman ten overseas companies director assurance bank plc onye ọma ayekele gị chief ifeanyị nwankwọ ugochimereze na-arọ ndị zọgụ chairman aa8 london chief ifeanyị igbo akụ enwe ebe na-arọ ndị zọgụ emudi 8 organization limited lagos emudi net transport and co commerce mtt abjan chief osi martins okere eke Limited Rover, where's Germany? Oh,